them again. It's an appreciation to the Constitution for bringing equality of the human resource. Back up, Mwenkanukano. Beautiful Uganda, all from the past to the present Uganda. Kakano wansi, Uganda chituwaga Mwenkanukano. Ama wange chigawaga Mwenkanukano. Abakaze chibawaga Mwenkanukano. Nabaleme chibawaga Mwenkanukano. Uganda chituwaga Mwenkanukano. Ama wange chigawaga Mwenkanukano. Abakaze chibawaga Mwenkanukano. Nabaleme chibawaga Mwenkanukano. Tukirize nsetelede, oluchimanya ntifena tulichimu. Talanta tuzifuna Mwenkanukano. Ebirungi tubifuna Mwenkanukano. Abeda balwa oku Mwenkanukano. No, no, no. Mwenkanukano. Uganda chituwaga Mwenkanukano. Ama wange chigawaga Mwenkanukano. Abakaze chibawaga Mwenkanukano. Nabaleme chibawaga Mwenkanukano. Uganda chituwaga Mwenkanukano. Ama wange chigawaga Mwenkanukano. Abakaze chibawaga Mwenkanukano. Nabaleme chibawaga Mwenkanukano. Bucha yakola research. Yagala manya balema ebatuse. Yagende Bulaya. Nachisula nti bamatira. Tulwanyira kwanga Uganda. Tweje mwenja ukana. Tulwanyira kwanga Uganda. Tweje mwenja ukana. Uganda chituwaga Mwenkanukano. Ama wange chigawaga Mwenkanukano. Abakaze chibawaga Mwenkanukano. Nabaleme chibawaga Mwenkanukano. Uganda chituwaga Mwenkanukano. Ama wange chigawaga Mwenkanukano. Abakaze chibawaga Mwenkanukano. Nabaleme chibawaga Mwenkanukano. Kanukano, no, no, Kanukano, no, no, no. Uganda chituwaga Mwenkanukano. Ama wange chigawaga Mwenkanukano. Abakaze chibawaga Mwenkanukano. Nabaleme chibawaga Mwenkanukano.
Kubanga tulino Mwenkanukano. Yensonga lwachi tufuna ebirungi bingi okuva mawanga manji. Abakazi, abasajja, ne baba mulema musembeze. Yensonga lwachi naku ya parlamenti ya femukazi. Beautiful Uganda.